jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alkamisare noga e jetti lewru juin jeena yamde jaɓɓiriki jeena yamde soki ɗum do radio jamana jenne jottinonoɗo kabaruji ɗi umoro way galo kanko Salimu Joro wonto ɓoggi jamɗe to sikiraɓe on compitite wiide batu kanɗo jokkitade kaldal e kawral ngal batu mabɓe noga e jogoɓo timmi hecci keñen ɗo Bamako ɗo wattu joni o guɓe ciññiɗe kaldal e kawral ngal ɓe pamrayno laamu hakkundejo hani juɗɗinirede e cercle ngayiɗi caggal ko bonanda e ɗi gaɗi nokku noddirteɗo Kuma Gali laamu jenne wattu joni o jamare nde fuɗɗi hinna toon hajaji muɗum en ka ɗum e tawede fur hakkillaji mabɓe jottaki tafenna fedde nde noddirte UNESCO nden ngallure Tumbudu kañi e jenne fa yetto yo nokkule noddirteɗe askiya le ngallure gawo nde ɓe kolliti winno ɗum woodi ñalawma hande o iɗum hulɓini sanne ɗeɗo nokkule kabaru wayde jaam e teƴere ɗi wonnoono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade batu fedde hande jokkitade kaldal e kawral ngal batu mabɓe noga e jeegoɓo timmi hecci keñen ɗo Bamako ɗo wattu joni o gueɗe ciññiɗe kaldal e kawral ngal CMA plateforme ɓe pamrayno laamu hakkundejo hani juɗɗinirede les cercle ngaji gonɗi les saaha leydi meɗen ndi hono wori Mouhamadou Sama Seku
caggal balɗe ɗiɗi kaldal dow joingol laamuji hakkundeji nder cercle ji saaha leydi ndi guɓɓal CMA e guɓɓal plateforme keɓal feyi hawrude dow gotum beeten talatare nde ɗeɗo guɓe siñinɓe talkuru ndu gaɗi totodiral hakkillaji kewɗi dow jogol laamu hakkundejo Gourmara Rousse nokku gonɗo nder région Tumbutu e dow rafi kawral hakkunde mabɓe wonko dewlintinoɓe kedde adnaru ndu ɓami anniya darnude tafon kaldal ngal hakke leruji seeɗen ndenno ɓe dari guɓe ɗiɗɗe tinno hawra dow gotum ka ɗum fof tawede kawral fof heɓaka caggal ɓamtugol golleji ɗi horejo gacca gonɗe nder guɓal plateforme hayfi yimɓe le simaɓe rafi anniya lobbo fewde e yargol yesso kaldal ngal yalla ɓe kawra dow gotum banggal joingol laamuji hakkundeji nder cercle o so banggal guɓal sima kay min gaɗi bawɗe men fof ka ɓe jaɓal fe sefade dow kabaru muɗum ndenno golleji ngal ɗo karutal noga e jogoɓo fedde joktitagol talkuru ndu emmike e dow rafi kawral keƴaɓe ɓe ɓe keɓal ɗum memde haala sili kawrutal ñande muɗum pawiɗo dow kabaru ndenak wuteji joingol président nder nokkuji o saaha leydi ndi e kañe fuɗgol golleji lugugol
baale curoje hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ɓe gaɗino dango fewde e gueɗe ɗiɗɗe fof ɓen tinno kolla anniyaji muɗum lobbino ɗiɗo golleji gorri sowona ɗum fedde sesande ɓe mbi ɓe garan ɓe taabo sariyawol sappo e jettoɓol ngolngol le sariyaji mabɓe ɗi golɗo sariyawol ana hollita wiide so gueɗe ɗiɗɗe pamrayta laamu o kañum suɓotono yimɓele laaɓuɓe kedna fe goto keɗemo kanko Mouhamed Boustaso komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Seku
yiila amen kay yo keƴaɓe leydi Mali ɓe gattana kabaru muɗum hakkillo no fewiri yalla eɗen jalta e oɗo alhaali mo nafata yalla eɗen pewta e kabaruji ɓurɗi nafude leydi Mali ndi hono no ɗum hollita e le sariyaji CSA ɗi e tongani muɗum sappo e jetti tedda arnanu yeeli yo laamukoɓeɓe e koye mum en totta inde yimɓele ɗe galda e fay goto e pelle ɗe wona sima wona plateforme ɗum golle ɗum e dow taykamuya kedda arnaru ndu
de la communauté internationale.
Sikiraɓe so gabbi dow bemala mais ande ngal oɗo mbaylitirton mijoji moɗo no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hollitinde wiide kanko hoorejo ministre en ɓe Soumaylo Boubé Maiga jahol makko ngol o anni fo waɗle leydi europe ngol ngol ɗo jahol omo hanno fuɗɗude ɗum ley noga e jeegom lewru juin ɗum timmayle capantati lewru juin leyi lewru ndu gonɗe e muɗum ndu jaati ngol ɗo jahol wattu joni o raɓɓin ɗiningol saabi de murtere ɗum ko kumanoga ɓe gaɗi ley leydi meɗen ndi ko omo hanno yaade ley nokku noddirteɗo Paris Bruxelles kañe nokku noddirteɗo ala heewi hollitinde wiide caggal ko bonanda e ɗi gaɗno nokku noddirteɗo Kuma Gali laamu jenne wattu joni jamare nde fuɗɗi hinnade toon hajeji muɗum en ka ɗum e tawede fo yimɓele hewɓe hakkillaji muɗum en jottaki toon keɗemo kanko noddirteɗo Ahmadou Diko kanko no hoorejo fedde sukaɓe jokkolɓe tabital pulakoɓe komo sifi dow hen
ɓe gendi ndi eɗen mbawide jaam woni toon hannen alhamdulillah caggal bonandaji gaɗɗi ɗi sakira ko mi haddi e neɗɗo gonɗo Kumara Diaty holliti kan tan wi militaire ne goni toon ina kayba mbaɗa assuré ndenago mabɓe kay ɓiɓe nafti golleji mabɓe ɗumon yaa fay guese won dorogo dabaji mumɓen donc deƴere ka warti tafon alhamdulillah
joɗa haala waɗi yalla deƴere ana warta bati hono muɗum waɗa kasin
mi matani saabu waɓɓe ɗum ɓe nangaka jiyaka kaldaka ɓen ley ladde goni woɗi waɓɓe ɗum ɓe sana yimɓe ɓe ngara ka ɓe kalde yimɓe de wiya deƴere ne wawi wadde na wawa neɗɗo waɗi ko watta yeehi haaji mum ka o ka kaldal waɗayta fonka min ka ko anndal
nenno wonko ɓe paabirani hono banggal nguure
eyi mi nayi mi wiya won ministre kabaru solidarité o jaaɗo toon naɓi kulle kami nayi rayɓe kamɓe donc min nayruma e yimɓe no kaala kami nayi rayɓe mi lamda kiɓe so ngoma yo allah ɓe keeɓi ballari kawtal ko yarata hono nguureji
hollitinde wiide journaliste en kummiɓe kabaru haɓude e yurku yurku keñen ɓe kolliti hono kabaru imogol mabɓe worri dow damaji nokku noddirteɗo morela ɗeɗo damaji kanɗe uddede ley ko ɓooya ko kanko Idrissa Sako omo e hono yimɓele gonnoɓe ley ɗiɗo golleji ɓe kolliti so dama e ɗan udde ƴeewe yalla hono yimɓele gonɓe ley ɗeɗo nokkule kane wattirde ley hen koyɗe muɗum en keɗe makko mo sifirdo hen dow foccitago Ousmane Niali Bouly.
La rencontre de ce matin c'est
kawrital beta ko ongal yo famin kollita tongande horngo ngo min gadi horngo ngo yo kaltidal hakkunde humminiibe golleji pawidi dow yigaaje le Mali o min tubi Morila ko saabi Morila saabi on nokku ana haani uddede boyata le Mali ede mbowi yide min ngaji ana uddite ka e meeda yide min ana udde neno sini nokku do yigaaje itete ana udde tidallaaji kewdi ana mbaawi wadde hen intidallaaji tafo ana pawi do torraaji mbawdi wadde do haawalu neno dum saabi min gadi madara mudum faali ko warata sini nokkuji goɗɗe ɗe kan itete ana udde Allah himɓe ana paama no golle muɗum worri tawe sini boofi won gaɗaɗi joni pati hono muɗum waɗa kasin misalu min Sadiola e Wasolor e goɗɗi kasin nafande tongande yo famin kollita golleji golleɗe kumminiɗe yigaji dow ndenago hawalu min kollita humminiɓe golle muɗum anda yigaji ana nafa himɓe sanne ka ana wawi wadde torraji dow muɓɓe ɗum saabi meɗen gondi e wadde immadaraji fa faame hon hani waɗede kasin yalla eɗum heɓene
jokka
ngallure Tumbutu e Jenne fa yotto yo nokkule noddirteɗe askia gon ele ngallure ɗum won gaawo wattu jono feddinde ɓe noddirte UNESCO nde holli tiwide ɗum wondi e tiɗallaji mawɗi ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum talatar ƴaɓɓinode nokku noddirteɗo Baren le kankogo ɗum won laamiɗo kabaru ɗiɗo golleji fina tawa to Jenne to holli tiwide caggal ko ɗiɗo kabaruji dokka ko ɗo waylatade sababu ñalawma hande no so yimɓe al faabo toɓɓe paabo ɗeɗo galluji no gori keɗen kanko noddirteɗo Moussa Moriba Jakkite o kanko laami ɗiɗo golleji to Jenne to komo sifirdo hen to faccitago mumini Sendebu.
Somi teykiti ko gondude e waɗude banggal tongande nokkuji ɗi gonga kay miɗen domino jababuji ɓurɗe ɗum moƴƴude no laati fuu miɗen gondi e gollude yalla iɗum yalta le yuɓɓo finatawa adunaru ndu bonɗi min joƴini ɗum heejo golle ɗum wallami taykitade yirware gaɗɗaɗi kañe yaafinde yaltingol nokku ɗiɗi ɗe ɗe tiɗalaji ɗi kamban mum faaɓotoɓe ana kani wallude jeni fa hande yalla tiɗalaji ɗi ana heɓene dabare hitane fuu miɓɓe nelda UNESCO tongande mo o mijata dow mum ɗum wallamɓe taykitade finatawa kanɗi heddade na yaltude le tiɗalaji
ɗi
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirab ɗenɗuɗune le kereduji ɗi en puɗɗiranɗo almustrat ɗo ɓe kollitirle nokku noddirteɗo tarkinta commune ngaji gonɗi le oɗo nokku dogotorojo gonɗo toon ɗeɓe paabirama courantngaji ngeɗteɗi ley nangue ɗi wattu joni ɗum faaboto no rewɓele jibinoɓe wonɓe toonɓe no kani gollirde golleji muɗum en se iruɗo en gardan faaɗo en songoɗo ko yata sukaɓe jokkolɓe rewɓe kañum e worɓe teme doroma hollitawede kañum en jalti le dene noddirtene jila bugur ɗum to en songoto le noga e jeegom le rougeen ƴaɓɓe nondu eɓe gondi e wutude nokkule mabɓe gonɗe toonɗe ɓe mbi koni sababu muɗum faɓe ƴewto yalla hono ɓe kani sakkirade fati kasaraji kammo gaɗa toon ɓe paabo suudu mairie wondu toon ndudu se iwruɗi ɗon e gardan fa le gourmari ndi ɓe kolliti wiide gacca wi dakorde muɗum wonde le gourmari ndi won yimɓele joy en kaɓorɗe nannuɓe toon ɓe mbi sikkitaɓe du e yimɓele gonduɓe guɓe jaddinkoɓɓe kañum gon caggal muɗum ɓe ɓeydi ley hen wiide yimɓele mabɓe ɗiɗon barmi ley hen mobile mabɓe gotel du boni ley hen kaɓe mbi kamɓe e kohe mabɓe ɓe barmini to yimɓele hewɓe mbidu wonɓe mbari ɗum wonde yimɓele jaadinkoɓɓe sikiraɓe sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hannde ɗi iɗini hollitinde wiide batu noga e jeegoɓo fedde hannde jokkitade kaldal e kawral ngal oɗo batu timmi ɗum e tawede fo gueɓɓe pamrayi no laamu hakkundejo hani joƴinirede leyi ɗum woni ley wuddu ley saha leydi noɓe kollitiri wiide fedde ɗum woni sahagon toonde yimɓele wonɓe toonɓe suroɓe hakkude ɓiɓɓe maliɓe ɓe mbiɓen tinno ƴeewa yalla hono kani hollirde anniyaji muɗumen lobbi fa ƴeewa yalla hono ɗiɗo kaldal e kawral hani yarde yesso sikiraɓe ɗo katten beete hande kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu.
Sido Tamani.